walaal gana asaga arir iyo rafaada duukii murugiya kajar walaa amin aan dhaw madaa walaa amin aan dhaw madaa aan ka aragay walaa keen ku qoran aan ka maana mahar sidaa wal yar oo la karagaan wal aragay wadna kurkur aragay iyo rafaada kashaano ay wal ko gubeen baakin kooya wal aragay de amistar ka aragay kashaano ay wa aba xaaladde aragay aragayda oo taalada aragayda oo hanta gargaar ilaahay aan la magdhinno ilaahay gargaar mooshi ma xaaladda baa aadna madajada xaaladda